Cosmic Beats.
Saldito, unanifanya najihisi mtoto. Baby shark tutu, baby shark tutu. Anything you want I go to do. Baby I go to do, baby I go to. Unanifanya najihisi mtoto. Baby shark tutu, baby shark tutu. Anything you want I go to do. Baby I go to do, baby I go to do. Bila wezi lali, hata kwa pili ton. Moyo wangu chali, ibebe nibebe. Na nisipo kuona baby, sipati amani. Nisipo kuona sweetie, usingizi sipati. Kwako nimesha tulia, lia, tulia. Nikuza kidogo na lala, lala, lala. Kini wacha baby nitulia. Kupenda sana, sana, sana. Na nikikuchiti, nitakuwa mnafiki. Hayo tabia ya ibilisi, nitakuwa na pretendi. Haina maana nende kwingine. Wakati wewe wanitosheleza, haina maana niende kwingine. Wakati wewe unanibembeleza, jameni umeniweza mpenzi. Kila mara nakuwaza, jameni umeniroga mpenzi we. Mia kwa mia nakupenda. Unanifanya najihisi mtoto.
Baby shark tutu, baby shark tutu.
Anything you want I go to do.
Anything you want, I go do.